Yande joni tori minta sapo joy studio kalangu habaruji e fulfulde kore janyal e modon hande sembe habaruji men ndar fila latol balkon wande leddi men Niger ko wiete fande kan be yottaki dubi nogayi dubi nande sapo jene odoni pelle day gonon no lata balde na nyeme hande wonko be pamoyto dido heddo tobben endang leddi Niger no gonno pida wakar mo kalte o e Nigeria e nanano wada noni fawar jondo hawrina mawne gondo dum aada wadede do filo ko darto hono ya wartaji kany e lumoji hakkunde Afrique yarnage kany akunderi dundu konda wonno watno enda gam batte jewde laabi to enda Dakar en nanan hono goto jiaado e himbe ben endan ko hanto en sabu holli widike dum wodi nafa kasane fara yewtal men pinno studio kala ngande en kala hala dewlingo sukabe fotayi ton endan departement mo falme region mo Dosso maire on enda o hal nan en nebe gon be ngada gambatte be paddo Soumana Amadou won ko janganta habaruje fulfulde ko jay hirti e modon no tawani yerno biiru mi on har fila latol bal fa hande hara won latol bal do en gal nyeme be yottaki dubi noga be Afrique won en tefa coupe on enda ko won walle leedi men Niger do hande de do enda nyeme kay maradi fo be latol bal gam faami dido heddo tobe le himbe nayo be do fa ya hawra e be to nen ne kay himbe tedo mamman Bashir o du kondan goto no enda e jogibe ande sando fil latol bal o halni mi suba ko enda dum won sa aji mena mo Niger.
Le mena va procéder à un. Ko watta ko mena heba nde hawi Nigeria fende be kepondiri kanje pelle didi den mena en bawondiray no milane gan tobbe didi wodi Afrique du Sud no wodi tobbe didi Burundi no wodi tobbere worre ndeni Afrique du Sud e Burundi bawondiray fu Afrique du Sud tobbe tati hepto wodi du Niger e Nigeria ande bawondiray fu Niger tobbe tati tawdete Nigeria du heba joy jonka hakkunde Niger e Afrique du Sud dam saylimte gan Niger wattino Burundi biiji tati Amade Burundi jalake ko Niger du jali Nigeria fu Burundi no heban tobbe nay Nigeria du nay ndem limtaki ki watte min ka e milda mimila se ko kepo ndira no wadan jama ko ni watta mena en no keban jama ko de Allah jabi
wasugi o mina
no tawa pelle nay god no lasto enda maraji ton endan hono kambe kay Senegal kay tabintini hebi yaadu yeso ndu endan dum du konda ni gam be latino kuddide fu be kebi be kaybe kebi tobbe jeegon Burkina Faso du itama ele teoto gol sabu kanka latandide wadde fu hebay ba gotel nonni hakkune Mali e Ghana du konda ni kambe du jango alanga ase o enda wonno ko darte le mabbe moy won ko heddoyto do enda non ko latol bal gol watto nonni ono horoje leydi Niger kanyon du konda il Kenya nde o yeyi o daroy nokkuje latide nde sade gam batte moje do na gallu nyemel gosol mayo heedoyde e palle de congrès do enda dum du konda wonana e do filla wadde nokkuje kewde ko watta ko tawi himbe habata welti fa wodi o nepp du fedde hokkor kibar leydi Niger kawon ko wurtini dum e do lawol majju no tawa e do filla mojjintingol nokkuje den enda dum du fa hande no wi e hara filla ko e corniche dum enda e wadugo lawol latingol du konda wadan kilometre 3 e seda nonni mojjinde nokkuje kewde dow fawar jondu konda ni hono mi e jamaayo go endan e der leydi ndi dum wonno hono mafari halaka endan onep du kawon ko yottini dum e habaruji meden fawar jondu tawadu konda ni hara lewru me warondu endan wonno ko fedde godon latine kany hawji filla ko darto hono arzukuji leydi Afrika fedde jia kana leydi duniya wete Nations Unies hawtade fedde leydi Afrika dental mudun em wete Union Africaine e leydi Senegal ne ngadam batu gondo filla ko darto luma kanyo e ya wartaji hakku leydi Afrika de enda kanyo e fawar jondu kondan kalisi ya warta mudum dum du kondan no lati gotel e ko jia e fa hande du kondan dental leydi Afrika ten Union Africaine den dom dum waddi ko min jewti e nedda mabbe goto lati do no tawa e jahangal gal enda Docteur Suleymana Abdallah latir kanyo hawji kulentre je kendaro je filla fedde en golleji mudum do and Afrique les Nations Unies nani ko halani bandimi ko nodda du konna kawono Nafisa Adamu Sirfo
quand vous regardez la structure du
gouvernement on dia yiluma ko gubibbe leede men balebe goni no gada der leede duniyaru on tawon kulle bayletede ko wadi are gum fu leede men balebe wonno wada dum gan sottol majji deni je wama no wada hanu pecce chapande jeetati do herme kulle de bibbe leede men balebe gonno sotta der leede men balebe sappo e joy do herme kan be ciottata chaka mabbe dey mbako luma ko gu goni ibe gada chaka mabbe no wodi nafaka deni filla kado waddama fu filla jawdi no waddete hunde fu ko beydata lumaku fu beydari no yago e leydi kando watta bibbe leydi din heba golle portal gal bibbe leyde mem afrique chakajo ke yannangi kan kawri gan ciwtino labi mojjinoji lumaku der leyde mem balebe
to enna led e rap du konda an e le dubina sappo e jena e jannde enna het kedde jiddo jango ton si jaka ton enna fu faama ke cede den beydama dum wono ko leydi France to université mawdo woni ko haali dum dum du konda be bi hande de enna e reju united kemi jeddi e chapande jeddi kan haani joomu yobbe sen yidi wada ko wete rewe tengol licence wujina tati e kemi jeddi e chapande jeddi e ro kanyu han joomu yobbe sen yidi wada ko wete doctorat na du konda master dum do fu talkinon tawana ma de kan den du arande enna hembre e chapande jeddi e ro ka won ko joomu yobbanno le hitande wada jandeje hon ko ete licence dum no kemdi de chapanna e tatdu kono joomu yobanno der hitande ni wada master kemi tatdu e chapanna jet yobanno ero ko wada doctorat e do lawongol endan dum du kono fu no hollake hono jabta en be ka cede mu en baylaki afb kanyon ko hokki habar o endam nani ko habib garba hawrni habaruji do fi majum umu umar du firti dum e fulfulde
sukabe e kol godube niya be jahbe janga jande licence tane warore der université mo France be dorake ko watta pecci sappo do hermi dundo habar mo campus France on andini tokki gada hano be dari di gomnati leydi France hoji adi noni be dugo go e lewru février kan ministre kawjido e filla jande leydi France noni yago leyde e yasin noni hano mabbi ko dol inde jango ben noni ko watta leyde chapande nay e didi horebe jibe filla hano jande deni be kolli wiide hitane dibe de sappo e jenay ni ko watta hano sukabe uginaaji noga e jetati e kemdidi e chapande jenay e nay kambe desi hano talki mabbe to jangete dun do hano buytaari kan heba deedeni ke wama far bangira leede yasin nonni kankay be do rekke nonni dun do dermu leedi senegal nonni ko be dori e pecce hano sappo e goo do herme nonni mali do joyi do herme leedi benedo jetati e pitol e chapande didi e goo do herme Risi jetati do herme leydi shindo kando jetati e pitol e chapande jeego e didi do herme
nonni wontiri faware jondu konnani har filla ko darto nato ndiyam ma hitan hikka wadi bononda sanele commune to enda sinder jiakana e lay region mo tilaberi dum waddini ko watto kerol hon nokkuide enda feccer leydi ndin enda sinder fu ndiya nati dum bonnini har gese e ko nandi e mudu e ciude ko nandi e mudum dum waddi ko maire sinder o enda min jamtire ke mo handen do gonden do o wi hande de ndiyan dan enda dareke nokku goto wala no beydo fa wadi jaati le koliji fudda man jange dum o halani Nafisa Adamu Sirfo o maire wi takana Hassan Sita Musindar.
Jonka ndia mai dan wala nona takadi dan wana na idan jipo min gonda fu e kulal jon o amma ndem ba jaaki le kolo wala gam le koloji gadiraade lope din fu chami le koloji ni egginama e waddede der wuroji wadi din to suka ben kepta njangam kanon le kol ne le hoy be puditi jande finari du minanai to faddunde jande wadi no wuroji didi non ndiyam dan nyaami le koloji mu dum du hebanama mosala ko hen ni sai to gom nanti nyibitani gure de lokoliji de eginedu
minister kawjido filla ko darto golleji mi etedo faande mohammed ben omar kando altinende yetende agades gam batte yaade wado pirto ko yaade himbeje do fi ko darto torraji ko hebete der golle dum du konda ni gam batte alle himbe anda sanne wadi ko ye jahangal gal don musa mamam bandi min tawtande agades yewdi makko o halani dum fi ko dum sabi ko tawa elei jahangal gal
créons les conditions pour que
min gojina labi fu kandudi yewobe gollobe ni gangolo no bi adama non no wodi hakkemu hakke on do no hani tokkede wana gollangal tan gollo yidira amadu ne do no han teddina gollal mu wadi rangal no haniri yaru no men bowir hali rande on ni gollo lobbo kan hani heba hakkemu no wodiri ko sigala on jojina faato bono ndaji wadi non gande golleji din fu mbaylake no don warta gollal kampaniji agadez no kurenen to leger watti hakkilomu den leydi Niger hana lato wakati fu leydi di demal wono wadde der mum gaddudo filla kampaniji waddi filla masiniji ko waddata bononda der golle dun ne hani nimbe jabbo der golle bibbe leydi Niger keba saa e fa hande arzuko on jodo no wodi
ensemble la richesse
ton enda on dogan duci region mo doso non don du ama luma jawdi immeke sanne hitane hikande enda edun lati nafaka yaade e durop ben enda ko dum burdu kondani nafude sanne woni himbe jogibe hon dammuci pamari be e bali dum won ko fawara jonni we ketno metedo abdou salam kazagawo lati contacteur kawjire filo durngol ton enda ni on dogan duci ko halni bandi metedo abdul aziz dayuma edo fio
ce qui est beaucoup plus présent
ko buri waddede der lube den woni jolodi gam ko min gadi hisabu amini jolodi ujinaji hembre e sappo e didi e keme jeegon e chapande jeegon e tati woni dima ko waddete der lube amma far sodano sokito on hikka ko yirnda heba ma sanne chonno gon rawanin nai e araji chonnadi buri ko hikka do e der lawol gotangol beeji chaadaka hikka burde rawani misali ilori dambi chodani rawani ujinaji laso e go e budi kame didi no way sodede hikka ujinaji sappo e jeego amma senil farda baaji di lasi ba ma jon en dabaji be hikka buri choggu
par rapport à la campagne passée
jango ase o en yaade alal faddi jango non ko hottugo watteto en birni gawre region mo doso e der himbe momde sigilo dum madan sani fatuma maru latir kan hawji kautal wafake leydi birni o jamama no sigilo on wontir e ko be gattoto en dan o halni no roketo adraman
on exhibe les plus belles vaches
na egi lobbi no kollete beginiidi fijonon kawrowo himbe dowlaabi fina tawa gam hollugo darja majji e jokkugo endan chaka himbe ko watta do himbe pamrodira jafodira do fi sigilaagi din do fugasi batu joda kale no watte chaka durobe heremobe be gaddante filla bata maji demetedi der leydi doso yewtala pindinol no watte ko fodol hakkilo do jande sokabe gadani do ummatore no hollam fijirdeji fina tawa hano felware en ankay fijirdeji di fu di fina tawa fulbe no soro en don do sey de min gatti hilnare ganta himbe nawno dir
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
nawon tiri leydi do son tawden to ete falme kandon tawa ele wuroji lati to enan dewgal sukabe be yonay no heewi sanne dum waddini ko hokkono dawrobe kany e wallitobe leydi niger nono dari gam batte dum hade dum waddi ko bande muktaru hamadou yeyto enna o yewtidi e maire wurugo endan maire falme mbite do musa yunus nanani ko halnemo do fi o ko be gonbe ngada
dewlunol tukalo e dewoy law fi non gondo no wade der wuro felmay leydi doso sukabe famarbe gombe no janga nabe galano janga fi o memibe mer musa yunusa o fontini sadar maji ko fi bondo on wonno wadda labi dibe gondo koja ko darnata fi bondo o
le mariage des enfants au niveau de la commune
dewlunol sukabe robe be jonay der commune o mido wa wiide ko hunde non ko suuli min kammin tawda hande min gonana der no kure to dudal nimbe fu der leede jato firnde ili suka debbo inda nano dewgal ko der leede yarte witana no yaham no gorko on wa'i fu basa robe no jaban no dubi suka debbo on foti fu sadorma on du woni ko debbo bangada on milta de yehi janandi wana nonon goddun tawoyta tom ndo tawi don wala no welno o haranta saro makko kam en du mbi'a anday non sako ni dun sakitorto mila nano ni bayle no watte dermu jonkay dun sakitoro cergal bangada on warta andana no gurdam do wa'i kasi sadorma on nonni
c'est ça le problème
to mer der commune modon o dume woni labi di kodu don ko duru ditta e fi bondo o
c'est d'abord la sensibilisation
ginanda ni mingatana tindinol min jatana to nimbe wurango min burtodo e prefet hautade saru sigi tawadi hawjudi burtake kindo sigila no kuje jetede den min gatta kambe kulle kande kalede do mu e ko suli nimbe wakati hawrinde den du nyame batu miden tindina e halde sadorma ko dewdino sukaɓe rewɓe ɓe jonay ɓe woni no waddanamin. Kadi miɗen godi hawrindeji ɗi min gaddata e jowruɓe kamɓe pelle rewɓe yaade pelle goɗɗe. Miɗen nodda ummatore hande e pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi e halde saɗorma ko ɗum waddoto. Nder mune min tefata heɓande goɗɗi nder majji mosala, amma hande nimɓe puɗɗi no paama gaɗa wodi goɗɗum man aɗa tawa leyɗe yaasin watta komi hokke suka am. Nde goji gon caggal kisaki kisaro on watta salo tindinongol min goni miɗen gaɗa ngol noon. Kano e tindinoje ɗe ni min gon miɗen keɓana saɗormaji goɗɗi mosala.
Je voulais certains de ces pléos là.
E dow ɗum ko habaru mi e fulfultini hannde sey mi assalamu aleykum mbalen to jam waɗi.